Bless the love for the mwana ke betachi
ni shoti baba
fiki mpango
kuje ni muone kuje ni muone ependeza ameweza kuje ni muone kuje ni muone ependeza ameweza oh my my ebe ebe
Ebe, ebe, ametupa nguvu ya kuzidi, tunazidi kumpa shukrani bila budi. The more we give thanks, tunaongeza magoodies. Everybody, come give this and tell somebody to tell somebody and tell somebody else. Kumba, ebeneza, anaweza, yeah. That's why we sing, say, ebeneza, anaweza, ebeneza, anaweza, ebeneza, anaweza, yeah, 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 yeah.
Oh my, my,
ebe, ebe, ebe.